C'est comme ma douce. C'est comme ma douce.
Sabela, Sabela.
Kuthi nami ngifikela ngifuna uyakhona. Akukholu.
Sabela, Sabela.
Ukuhamba nobindlela ephambili ungayiboni. Kodwa sinethemba. We walk by faith, not sight, yeah.
Sabela, Sabela.
Bengicela uhambe nami kwezinsuku. Ngivaphe emagxeni seliduze. Babheni emazweni kweliphupho. Moya semoyeni eliphupho. Shona malanga sizovuka ekuseni. Sifuna impilo size sifike ekufeni. Andinava don't hamba noba wecaleni. I got the drive, I'm rising through the journey. Kuzokhula sizovuna nobumnyama buzodlula nathi sithola ukuthula awumane utshala kuzokhula sizovuna nobumnyama buzodlula nathi sithola ukuthula.
Just a killing phone, it's a big dream.